go wrong. The talent is in our tulo. Let's go. Kachinche kwenye nkalo Gobo ni bimba pepa ya maziro Ni waha uneti kukumaluo Wanami waku nyugu sharisheni Kuba ushinda amona bahone Wanami ami waku mkombo kesha Nevi vionda ami haya hikugwesha Na kulele ngei nami ukandele Mafebiani amona banjele Haya wali ya katuha kwenda Mumaba obe na kushinda
Uwa
Yes
Wanami uwa
Marua kumana, pele nowe hano hamundi kulitondai Ndawa mali ya kuwesha, kowa akulela ove na vana Ndawa ove unakulu, kowa vya kukalila hano unakulu Kalishingile nyinkalo yove, mwona ukukana ove vyove Na kutengwe teko amindambo yove Ove mwana
miwa, mwana miwa
Wokamo, MKs, B Wax Power, 1K, the future, and your rider, Mwana Mwene Haredo, Mr. Eliki Lushado, and your donor Eric, Mudala Yenda Haredo, Konje, Dipanga Panga Fizbizo, Patapaten, Love K, Love Jizo, Alon Chizona Mono, a Bloodline Entertainment, yes. Mr. Patience
Samstrom Music.org
Yes, it's Shabana